Yande joyen o tele mintay sappo e joy studio kalangu do en gallu nyeme habaruji fulfulde koro nyalle jam habaruji men sembe mon dar himbe lardube ngadi jonde metta subako o do ministere hawjinde filla ngurdan bibe adama do gallu nyeme nokkuje to ledde gonono awe wakkata fu se lewru uttu wadi tati batu ngateddo inde leydi men Niger hedde hore mudum noy ledde awano denda batteneri dum do nanan dum se Allah jabi yewtere men pindol hande studio kalanguna ndara en kalan do fila nafaka ko wodi e do fila ko darto hokkugol cikodo keccho e musine inira mudum en bisubana amal jangata habaruji dido ni e fulfulde gofu en puddiran har leydi mali nokkuto en andi cubaki wadi ala jabbingal gal enda ne war jondu konna nino hettina moy e moy won ko hebi yaadu yes le fila cubaki waraku leydi enda dum waddi hande de enda hono ko watto tatabe didi en dara himbe tewtube lamgu endan ka e gon ko dari kaalibe kollibe biike hono kambe be jarraaki hono kulde no gonno jarrani enda de noga no be enda nenne pecce didi enda fuun ko jarraaki domu nenne dundu kondan e tokkoy lawol hono yerno himbe joobe le tubako war jeyno cubaki wardi ni enda be bi dun haani wade kam woni biro na bien tendere foto cubaki wadi wurtine fere mu nane himbe foto heba no wadiri cagal mo dubbe biibe jidbe paamadu kondan ni hono cubaki en to e to woni wadayi noga janaleur ko jabbi dum enda se do micitino goldu kono e do biroji ujunaji noga e tati ko lati wada mo cubaki le leydi ndi enani mali e biroji kemi jeddi fu yama hono ko mudun yaaka wada ni dum wona ko AFP fedde leydi France wurtina rabaruji haali nane du kono ele himbe de kube juude do dereji dido di kalde hen no tawa Soumaila Cissé horejo parti di gala e lamu taama du kono fa hande hon nedda biyetedo Aliou Boubacar Diallo be fu be pilibe lambe fu du kono be be kebi be fu du be bibe yahan tewtoygol hono hawroide Aboubacar hono Fawar Joni keito enda do fila ko darto pigal da bangal endam dum du kono ni ministere hawjinde red leydi Mali kan du kono daade aljumaare han tawe wurtini ko heba dum endam nani subaka wana wana ko himbe tawdabe laru ka en du konna nge jodowi damgal minister hawjinde ngurnabe be adamaabe dum du kono be wana be Fawar Joni ebe jantino do fila ko darto no jawdi ko be kokete be saatu saatu do inde mabbe kambe do ko be nawtoro nani ko Umaru Barmulati do goto e mabbe halani Habibu Garba kanko don horejo hawrine mabbe den kambe lardube leydi Niger
le Niger depuis 4
leydi Niger e luub ujinere teme jene e chapande jene e jene hoji aadi e jojjinde ballaga ka himbe lardube ka balla du to minister hawjinde fila ngurnda nimbe ton ka hawja wodi du e kawaabi hojande teddengi e yarde himbe lardube le lekoloji to jangete ekkintine golle mane be ngadani no kuje to be ngata gollal juude ko dem himbe lardube be muraduji mabbe no humte dum wadi duubi jeddini joni ko balla ka wala no hojere no wodirto ministere ono andi ko der duubu junaji didi e sappo e jeego butigaaje no gay e tati himbe lardube busa der nyamee fa hande be kebanaka mosala
une solution par rapport a ça
nani wantiri har fila ko dartati lewru utu hitande fu leddana awe ele nokkuje nokkule leedi men Niger gam batte durduggol e yoro dundu kono nyalano itando fila kebko mudu leedi men Niger ndido dum waddi ko faande ilu hitande temeli jene chapande jeddi e jewon ko dum fudda dum awa ledde enda gam durduggol den e yoro e tenerde enda jonno wonno kuyde enda ne wonno leddi awa de gonno battinira dum Moussa Hassan yeyndaroyi o fotto himbe battibe no kuyde ledde awa nan ko be kali
miden ekinaki majje ndeni challali din chami fu ledde min cingata min darnade ledde potorde min jarnade burtude den do min buwa tunduji majje ikaw be ngatami der sigila on min jana ni to neddo watta gurnam don no hani moji nadum kam lembelu lekki tawda min jonda
turade kidan son wallahi
kini le dawade den jondo nokure den wodi ide e mangudu kano himbe ngadama fakinode gam wona awol majje de kinne fato do mauni de mauni du himbe no nawtorto e majje ko tro auti bitido nimbe gari awi sayde den
ay kusino tulize ni duma
ledde de awama ide kinne de don de mauna awade tro auti bitido cagal mu gardi fore en gadi awi ledde godde ba ledde heba sentir verte on woda dum don hunde non ko andammi do majju
nonni sariya hono faande biteddo Samira Sabulati do kanyo enda gollatan ande mum onep kamono sarus kawje do pure kabaruji pietedi jangiteddi enda nenne ne kaydu konna hande did lewr utto hanno sariya on wada hakkune makko e sarus o enda mo itta der mum dum du konna wonnana e do filla yerno faande jingo makko biteddo Alfred Budal Mulul Hariri o wi hono kulle goddo won ko onep on enda ye wadoy dum du konna sedin jewtine fa wodam nenne ne kay subako won ko halni min dum e do cialalol onepo ndu konda ni itaina ni hono kanko onepo kan hawji piol habari ko te sahel kany sahel dimanche be itindu konda Samira Sabo enda gollanga ilu october yabbi don endam fawar jabaru je fulful ketidon do enda ni hono no tawadu konda chagal hono ni wakati jom en hebi ko te bac na bien baccalauréat no wat ko jom heba jande ya yeso e golle goddo konda no supporto gollangal dum wono ko bandemi gungu mohammed dantani naati filade kabar mudun nani ko waddani
der l'école mo janginobe mobbe jangata mburto université Abdul Momini to sarusi kawjido jande on momentum ko watto himbe sappo hebube talki bak kesum warbe fande sa dereji mu en faccubo jande de gado etal dey be no tawda e sador majim
depuis ce matin je
illa subak o warde joni wadan ujunere komi wari do lawul waddude dereji andi bani nanen na komi sodi temburuji kom mi hiidu warube ujune tati amma fa handen timminay mo inol dereji mu
prepare mi
Sarusi kawjido jande on no wodi lawongol hoji hebube bak kesube ekintine faccubo jande de ngadata Ismail Situ Mustafa goto ekintino nani ko halido mudum
wodi dereji sigila gom pamtinoji jangube hebi bak mu ir jandeji dibe bawi gadi do der universiteji leydi Niger miden kollita be du ko watta be gadi cubaki jande de be bawi timminde
be hebube talki bak kesube de sana na dereji mu e fa kaba talki ko yata jangwa dum du hunde non ko wawi hadde fa talki mabbe din tabintine
noni fa ne hara do ko non tawa hono fede leydi Niger yawar fil ko darto hono fa hande ni jande yah yeso kandu kono alangal wadina jodo kale don university addu mumuni mo gallu nyeme dum dugam batte be jewa kulle den enan wa yardo fil ko darto kebol bak tiagal mudum docteur Sidda Adamu o halani on fa den bandimi Olivier Edo Filaka.
De neddo nati kalasu tefobe bak to neddo jami sukabe be de ni Allah wadi be kebi bak mabbe dum be gidi wadude do hemre tawte sappo tambawi jabaade bi'a ko kam en gidi wadude to jomum anda to janga denne sai subo ko nafata dum gam ko subi dum wawa timminde jande mum tawi du ko hani woni neddo mabbe fu ko heba derol mum anda ko watta laabi didi ni godi jangude ekkito gollal na natude jande anda luggi diggal illa neddo fuddi jande lycée ko yotto teful bak subo anda ko watta de anda du yama ardibe mum
nonni har fila janginon waddi ko fawarjo fedde hon hokkobe habaruji hawjibe fila ko darto ndiyam kanyu e lamgol kandu wadi jodo kale e kentinol ko balle diddo en gallure nyeme me ngona noga hokkobe habaruji be nyeme tilaberi e tawa war foti e baton enna be andinam do kulle kewdo konan do fila ko darto yaadu yeso do ya dubinaade de chapan tati lamba jeegab on enna nani ko Ousmane Dambaci goto e mabbe halani Habibou Garba Edofio.
Nous sommes entièrement satisfaits parce que le journaliste
Hadju Jamin kom take sane gan hokkobe habaruji kulle de min jangini be den be kebi andal do majjun sane do filandi amno heborte e kawjaki modo dum du wadi ko sem de ngada taykaaki amin do ndiyam min ngattan hokkobe habaru be der majjun be adake du wadde yewte reji tindino nimbe do cuudi habaru der lawol ndiyam jartedan no heborte be adake e hollude hojobe labi bin tawe far la bal ndiyam dum watte kunta mido mila du keddo hokkobe habaruji fu muradu mum wadi
elle deja gagné a 100%
nonni farjo ni hono fedde hawjide do filla ko darto jabbi tagol kaborde ko nande malfaaje e ko nande mudum ko latino jogira do ko wana do gonga kandu ko nan wadi wosagol der regime tilaberi be nyaato te belle yara dum be ngade hawrne gam batte andinde jowrube kanyen himbe taabe jingono bibbe leydi e rewbe sukabe ummatore e do fi o endam be paama dum woni farjo ni hono torraji kanyen e baasi ko jogagol kaborde de yildo waye waddude Al Hassan Fuseini goto e fane kam secrétaire kaw gol dida bo kawjido golleji fedde ndena ko halni Seydi Abdou Windi tan
Min tawa kena do gan heba min ngatta dande yaade to himbe wuro be kinno ngadda ballaga mudum farnde nagu e du fa hande ko lidol e mabbe der lawol dulwidol e bittinol kaborde ko wala e lawol dum ko andan don ko emo ko sogeji kawjidi filla de nagu den tam mbauta hanti sadorma gam alla e durude rafinde nagu gol be tawa kambe denol keri himbe dun tida nan min du e wiide ko kilo goto fu sogeru yaare to dum wadi ko min bi bibbe wuro be sai to be gollidi e sogeji di fa keba deena be
a vous sécuriser parce que elles sont là pour ça
har fil latol baldu ko nani hono fedde kaf ne lo himbe mudum do ene leydi niger jane ne kaydu gam batte be garbe jeewa noy wonno sigilaji gonno gada e do fi ko dat latol bal ko himbe be jottaake duubi noga e wadoyto didi yaade 17 lewru fevrier duubi 19 ma wuro noni do enda maradi kany e nyame won ko dum watte nenne be daarobe tawidu ko no kude enda fuddama no golle dum dun ta no kujeto latol bal woni kany hoteluji e fa hande du konna ni ciudi ko kol habaruji nenne dum du konna fubbe tawino wodi dama dama isaka adam won ko hal dum don o wi kan won golleji ne heddi ko hani wade en nana hala makko
do stade nyame misali no wodi to latobe balbe garto jodo pouta na keddo fuddol latol balgol no kure de no hidi mo jinede gam pompiji gom nati yoji diyan gom boni na kiddi kuran ko yene no kure de du no wodi to hidi mo jine no wodi fa handen to hidi moytane pentirdu maradi to latobal on no wodi yehube jewtino yino kuje de gii ko no kuje den no boodi gollo pamaro gom ni gadete misali no kuje den no gidi bedane hiite ko yenata de to lata ekkito tondu no hidi hudo no hani kokkobe habaru bendu kebane to jodo internet no hida der no kure den de fu miden andani de Allah yabidu ko nyalade den gara tawam min kiriyake dum fu himmojini miden kedi ko himbe kaf fedde lede Afrika hawjini fillalatul bal warbe jewtini nokkuje deedu ko bi atami
mission on attend leur rapport
Wati joda kalem mo studio kalam
gam martude kompa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger
yewtere meden pindi studio kalango hande de endan ni no dara filla yerno kalden musingol cukalul kecce ndima koy e ende indira mudun en fa wakati yona dum du konnan ko laati nafaka mudun gam be bi dum don hokka ngurnan lobba yaade suka be ndan do majino ko be ngadi kor on endan docteur Nasiru Ousmane kaw docteur kawji do filla majum do endan gallu nyeme o halani bandimi Nafisa Adamu Sirfo dum on nafakaaji di nanen yewtere mabbe
de redu lady nokku fu min gatti dane e himbe cinga sigilaaji firtude ko e inniraabe ko watta be kukki muynul sukaabe mabbe sembe min jami be jilo der gure e pirta ko e saaroobe e gadide himbe cakantaraaje den e haaloobe nani fu joode haaleji do nafakka muynul sukaabe gol min jami be du e nawtoro radioji e teleji gan habaru o hewto be kebay naati joode haaleji di na tawaabe der nokkuje de be kebay yaade rewbe du min ardini sigila o jaha kalana bandiraabe en rewbe no wodi sigila barja de loktoroje tawade der cakantaraje de inniraabe buri hukkude sukaabe endu laabi muynul sappo min gidi tawe singake no wudiri der leydi meden hukkude suka endu no nafa sanne fa hana sedda no suka rimira hokke endu no wodi sanne kosan aranan dam no nafa suka on no sembin dina cellal makkudu der lebbi makko jeegom tawe o yarta fuy sai kosan inniko den gada lebbi jeegom din sai dum fudda hukkude mu nyamduuji nyiboji bandugo dundu no tawa der kulle e fedde leede duniyaru hawjinu filla cellal yami gade to suka on yarne diyam na goddum fere jungom rafi hukkude suka diyam wala fuko bonnata gandiyan no hebo sanne der kosan inna idan tawde du kulle kisinoje suka nyawuji kewdi do der leedi Niger rewbe kokkobe sukaabe endu tan duuda sanne komin durwanta woni yaade yeso be duuda bani be duuda sanne sanne tawe be peccini do hemre fu tawe woygo on fu no hokka sukaabe endu
do yewtar nan don de sabunde yewtar wadama gam bal Allah e Kenya golewul utti wonno hono nyalande fuddan hono dun don du kono wadde le kero le duniyaru balde jeddo won ko golla ngal watte do mu habaru je ful fultili seyni altiner sallahu jabi assalamu alaikum balanti jamwali
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.